Afrika tunaenda wapi? Afrika yetu jamani, tuko wapi? Tuko wapi? Afrika tunaenda wapi? Afrika yetu jamani, tuko wapi? Tumetoka wapi wa Kenya tunaenda wapi? Tumetoka wapi Tanzania tunaenda wapi? Tumetoka wapi Nigeria tunaenda wapi? Tumetoka wapi Zambia tunaenda wapi? Tumetoka wapi wa Kongo tunaenda wapi? Tumetoka wapi Uganda tunaenda wapi? Oh, Goliati amerudi tena Afrika. Nani atamshinda Goliati Afrika? Oh, Goliati amerudi tena Afrika. Nani atamshinda Goliati Afrika? Kenya wenzangu, oh, poverty in Africa is Goliati. Hunger in Africa is Goliati. Lies in Africa is Goliati. This in Africa is Goliath. Corruption in Africa is Goliath. Injustice Africa is Goliath. Oh, unemployment Africa is Goliath. Oh, debt in Africa is Goliath. Hopelessness Africa Goliath. Murder in Africa is Goliati. Poor leadership Africa Goliati. Who will fight Goliati in Africa? Who will fight Goliati in Kenya? Who will fight Goliati in Tanzania? Oh, where are you doubting? Goliati yuko mbele yetu.
Mama tukuone dawe.
Kabila wetu natumalisi.
Mama tukuone dawe.
Ubaguzi wetu wanansi.
Mama tukuone dawe.
Ludi kutoka machungoni.
Mama tukuone dawe.
Vijana hawana kazi.
Mama tukuone dawe.
Masikini kwetu ni shida.
Mama tukuone dawe.
Oh, watu wengi wanalia.
Mama tukuone dawe.
Oh, wa mama hawana kazi.
Mama tukuone dawe.
Hata waliosoma hawana kazi.
Mama tukuone dawe.
Na oh, uchumi wetu unayumba.
Mama tukuone dawe.
Afrika tunakuhitaji.
Mama tukuone dawe.
Wananchi wanakuhitaji.
Mama tukuone dawe.